atenga amasomero gatandise ogaba ebifo bya siniya esooka oluvannyuma lw'ebigezo bya CBE 17 okufulumizibwa gye buvuddeko. Abazadde baweereddwa amagezi okugenda amasomero gye basobola ebisale so si kubuukira muno waabuukidde. Amagezi gano gabaweereddwa Sonko Amos Kitandwe, amyuka omukulu w'essomo lya Hilton High School Mukono, ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyakasana Quality Primary School Luwero Town Council ng'enabayizi abasoba mu nkaaga bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Agamba nti omuze gw'abazadde okubanga bagenda ddala mu maaso n'okulaba abaana baabwe nga bayise bulungi ne babateekate masomero ag'ebisale ebyekananye tekigenda kukola n'omulundi n'ogumu kubanga ate kiba kibakwebeza nga tebasobola bisale. Robert Kulabako, director wa Kasana Quality Primary School, ategeezezza n'agamba nti bali mu kifo kya 36 mu ggwanga lyonna okubanga bakoze bulungi. Ye namutukole nkuba ngali mu kibyago w'amaanyi afukumusa ekiro ekikesezza olunaku olwaleero n'alekanga abaana 3 bafu ku kyalo Nkombe mu Gomola y'e Buyanga mu disitulikiti y'e Bugweri. Ekikangabwa kino kigudde maka g'omwami omu nga ye Twaire Nkambi. Kigambibwa nti kibuyago ono w'amaanyi akubye ebizimbe n'ebimenyamenya olwo amataffaali amabaati ssaako n'embaawo n'ebibagwira ababadde mu bizimbe bino. Abafuddeyo Mutesi Rashida, Shifra Nangobi ne Nantambi Sumini bonna nga bamakaga Ntambi Twaire.